ɗo yesdijo tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
jam ñalli sakiraɓe keɗiɓe bisimilla moɗon e wattu kabaruji studio tamani. daɗodiral bak leydi Mali fuɗɗi beeta ko e leydi tatiji ndi fof dartoɓe hikka ɓe no ɓuuri ujunaji temedero e wilama koɓe dabaruji kewɗi piyama batte muɗum. nder wuddu leydi ndi fulɓe donsonkoɓe ciini talkuru siñgol ñifgol baati ɗum waɗi cakkita yontere nde e dow yesso premier ministre Boubou Cissé. banggal figol ballon leydi Mali ndi heeɓi lawol e ley ko ratta ko ley éliminatoire championnat d' afrique des nations leyluɗo chan aigle en ɓe kawi keñan guine bisawo tati e kowal. ɗin woni sembe kabaruji amen bisma moɗon e wattu kabaruji amen. daɗodiral bak hitande 2019 leydi Mali fuɗɗi beetako o kanko premier ministre gonɗo e dawol région Mouti woni yamirɗo beetako o fuɗɗugol golleji daɗodiral ngal ɗum waɗi yesso ministre kumaniɗo kabaru jande leydi ndi eɓe ɓuuri ujunaji temedere dartoɓe lamkoɓe ɓe kolliti wiide batte muɗum dabareji ndenagu kuncanama hoore keɗon faccitago Ousmane Dikko.
imaji bak Mali puɗɗi le leydi meɗen ndi fawarde e dakorde ñonguitiɓe Mali le leydi Mauritani beera yoɓe ujunaji temedere e ujunaji jetti e temeɗe jeego e jeyon janggoɓe windaɓe goni waɗuɓe feccaɓe hakkude nokkuje imorde temedde ɗiɗi e capanɗe jetti heydi beera yo nokkure imorde wotere tan woodi ɗo temedde ɗiɗo e capanɗe tato e jeegon imoto ley ñalaɗe nayyi ɓeeɗo imotoɓe kollan ande mum'en ley gueɗe kewɗe yo hono waɗoɓe série lettre ɓe nodditeɓe TLL puɗɗirta imagol ley littérature gaɗoɓe science ɓe noon TSS ɓe puɗɗiran philosophie e wi laamiɓe ɓe noon dabareji ndenaka fuu ɓama fa imagol ngol wara no fewri ko walda e ko def ko nokkure imorde fay wotere naɓaka bangge goɗɗo batte wayde ndenagu banggal bakko o e ley ko laami ɓe dokki taƴoral mum.
gabbama ko ga caɗele mawɗe fof taykaka banggal dartoɓeɓe kay mo fof e hakkilla muɗum keɗonna ko heɓani en Moussa Malle Cissokho e dow faccitago Ousmane Dikko.
komin landa ko tiiɗa sanne heediga am gaka yo dow towtingol ɓeyngu e wayde mawni kinare min ko dontunomi ko laataki waɗi ko miilum ana hawra komin dakka ko ka tiiɗala kam fey min mbitike nde kewɗe e dow majjum fa ley ko hokka ko min gaɗino nde kewɗe tiiɗali fey miɗo jondorino min kam heeɓi tiiɗallaji kewɗe yettoje ana godani lamɗo yalti e dow ko andumi hay boɓe men ɓe ana ɓilli min fa sanne ndenna aɗa wawi janggude so wona téléphone wala foof ko waddantakamin.
hanka sen kabaruji leydi Mali e heeƴoji studio tamani na keɓe dow bembal whatsapp numéro o woni capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi kowal gotel sapanɗe joyyi e jeɗɗi kowal gotel. premier ministre o ana fa hannde leydi leydi ndi beeta ko o yettike yuwaru keñen docteur Boubou Cissé eɓe o wondiɓe jeehi ƴeewoyde barrage jenno o yo projet lattotoɗo sababu huncangol hoore ndema maaro margal liɗɗi e kala imadaraji keɓal hurbiti ɗum gar mobile aji kesso jenne e wi jamare nde o latto sababu yirwere nokku o fulɓe donsonkoɓe tenengu masina jenne saint etomiña ciñine talkuru ñifugol baasi ɗum waɗi cakkita yontere nde yesso premier ministre Boubou Cissé o huncani hoore ɗum feccugol ñamri hakkunde kasintiniɓe e yimɓele egguɓe keɗɗonna ko keƴaɗo sijur tamani Mamadou Cissé heɓani en e dow faccitango Ousmane Dikko e Mouminatou Sendebou.
yo ujunaji kewɗi yimɓe kawri e ɓamagol aadi hooreɓe jañel fulɓe kañi e donsonkoɓe ley cercle masina ndi aadi gonɗinirama ley siñigol selgol baasi hakkunde ɗe guɓe kaptoje hooreɓe mum mbatike noon yesso jama fuu tabade kawral ngal keƴaɗo donsonkoɓe weltima fa sanne e ngol siñigol waɗi noddago du fewde e guɓe goɗɗe ɗe ñemmina ɓe hoorejo gouvernement o hokki taƴiral ndeɗo yambere yettama fa sanne banggal ko ɓeɗo hoore ɓamani aadi jañeɗe ɗiɗiɗi fuu wartide deƴere ndenagu fawarde kawral kala le wuddu leydi men. Boubou Cissé premier ministre leydi men won ko sifi keɗoɗen mo
wato komin gaɗi kikiɗe hande masina nafa mawɗo woni hen le majjum fulɓe e boso en dokki aadi wiide ɓe dokkodira juuɗe ñifude yiite darde baasiji hakkunde jañeɗe yalla golleji yirwinoji keɓe ana wawi fuɗɗitide
andinɗo hooreji gouvernement o hokki toniji temenayyi e jeenayyi nengu yimɓe ñonguitiɓe le cercle ke masina keƴaɗa men Mamadou Cissé gartuɗo yewde ke masina heɓani en o kabar
e honjotoɓe yoga siñigol hono nduɗo talkuru na yette jaati ka sababu hakkika ɗiɗo baasiji ɗi hani tafun tewtede Ali Tunkara holliti wiide rafi dabareji kettaɗe wonandi talkuru ndu na waɗa hello e huncangol hoore golleji muɗum kedana ko heban en arkiature e du fajtango Ousmane Diko
sinni gongal kawran non yeso jaynere yo hunde hande yettede no worini fasannen hono majji de kewde wadino e jabbade tidalaji godido woni ko juurobe ley suudibe hani burde fu hulanede dina andabe mobedi wombe sababu goddo sinni gol hande war horeji kewdi yo golle serindibe be tawda ka e golle dewrintinal e hakki lam ka fay hunde dawranaka pade sinni gongol wadde bangal sababuji tenti lidi do wayde denag o heedi lam fawarde kanyo hor do hani darade
e le tongana heere woni holitama wide gubeterusi en uditi ko budi jangnirde temede jeegom de wimabe tan woni e mudun le kirol leedi mali leede mali e burkina fa ha ri der o tongande yimbe le kalfunabe habbi haybugol huncangol hore jukkoje de woni bammi fewde e gube alkaida e etat islamique holitama der o gube kebbi nokuji kesi bibe kinoto imadraji mabbe yawara du datul kalaban koro kabala fuditi yontere jabbine de tagal balle kawde ti allahji di samini kuteji kewdi wonande dende gonde jungu nyaaw mayongo wakkat jun o kaldal an hakunde transfrontiere be kanye sukabe le kuybe yalla dabare dumende an hebbe o do kabar o kedon na fushtango Ousmane Diko
fuye do nyingoje de jangobe ngadi fewde e donobe sotrama honon darorto ni fanjipina yimbe fatedo kasaraji lawol se kollita metimum en jangobe pali lawidi gol fadda gol non waddi base akunde donobe sotrama e mabbe le base onon aparati sofer goto non hebi yabare de jango goto ayem felli onode to de flace hebi yabare e hore handen o Monsieur docteur Gabriel Touré le nyalade didi jokkude hende wana taxi wana sotrama fay hunde yataageno e do lawungul donnobe taxi be kanye sotrama ngaji fu jab alino salde donnude mobilaji wombe le mudun jipinama bifinama du do gonno le imadara murtunobe do lawol yalla yawara ana selafe e wi horabe o do imadara hadugol yawara yo akilanta ku hollisinde metimum do fewde e o do basi hakunde walde sukabe jango be lekol AM kanye donobe sotrama dun de wonde non wombe do lawol goni tampube majjun e on wattu juramina golobe lamu na warbe yewde gendini tan kolliti metimu en fewde e odo kabaru mettudo be dardi horebe dendi bama dabereji fatedo honodi do kabaruji en dardi lamu o wada mobilaji adoji yimbe do lawu lawi di ko warata fa hono majjun patifillo
bangal figol balon alankenyen nan nay lewru out leedi malindi hawi leedi guinée bissau tati e kowal yo match piado le latirde modibo keita bamako yo bangal premier tour éliminatoire championnat d'afrique cameroun 2020 e match ali o leedi malindi hawi wadi non kaw nay e kowal e le ko rata ko leedi malindi e mortani kebondiran ana wara duubi didi hande leedi malindi itama non e éliminatoireji chan
Studio Tamani, yo fa ballamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
Le kabaru de jong AMB tukita tonno e le region kay iwde go o janvitan 2019 warde joni ko buri temedo don talki jibinirde ngoni der mairie commune o batte jomun en garnali e wi ko mani do kabaru mudun le mairie kita sabab mudun jo bangi goto batte talka ku bangi goto dun jo yebare sarba be sabbi anda nafaka talkuru jibinirdu wonande sukabe be to tungudu tonno le sahal leedindi imadraji diddugol fongoji kannal kabara puddi alan kenyen nay lewru out imade mudun woni hadde bonandaji jam so mayo go ngabbi le permutroji nokku day to kajulo tonno nyande aljumare de projet born on time wadi dokkal fawde e ci dogotoro ngoko e fadni jana uti sotungaji e kanye kala ko woni kaaki kumanirdi kibbe imaade mudun woni totude sesmon ngaji di yakabere sabi kuncani hore golleji projet o imaade imadraji born on time yo bangal haboti allahji jibingul do enati mata kabaru jamen di ka faande kedde hedaade yetroman adiyaso